Aia, cheque, yeah, nasci em Kansas, porta feno na peça, loja, isoni lá em Bacalibana, Liz esquiza, rica cheta, e o bebadunha é a mistari, boa uma beja, una fone o golpe, goli, menina, senha genja, na bonga sana, jua quiliango, ira modita, supa com a meiva, ni rebaro bana, joja pitua, e se deixa supa na easy mistari, que zoia com doce e alta, clare de merkele o apasse, e go com a game, na me fica na ja, na neigua dishi breakfast, after supa na lunch, era mistari, na charge, na inzango is a tumor. Who can pay attention in mutu kwa ganju kilipo. Oh yeah, who can darao na darao. Chewing gum in me kushika na my fans kat karao. Who pay your crown na ka queen kwa kitanda. Na deku manga sana adi leo joke kwa jejana.
Yeah, squeezing rap in my danda. Sini wala zio alito afika sadaka. Bado na dishi kwa sahande. Ata joke kwa chai si wate utumia majane. Squeezy rap ya madanda. Sili wala se wali tuafika sadaka. Bado na dishi kwa sahane. Hata jokwa chai si watu kumia majane.
Kuchimba kila shimo na yachana mimba. Na upatia boss taki kujua nani Johnny Kipwa. Tunize story za hip hop ati nani mkali. Nani ana mistari jaman likuwa na juani isa. Mujo mafala minu mfala kabisa. Mini mblei na miki ya mapoza wa shamba kwa picha. Nudu ndadaona suti juchi ni slippers. Jamaa weni jinga kuja juwa na kupima. Juna washa sana katoyo switch weni slip. Juna nisebi katire pana misi whip. Nubonga kamsi ya mesoma na faku angusha switch. Nubonga di kwa masosa takatoki strip. Kenye mebeba raya wade kwa naso wakipenya. Usishuke sana demu yako moje kikulenga. Tumeke kando unajua shida ni stika. Lazmu ngangani ndio maisha fiti jopani tajipa.
Squeezing rap me on my danda. Sili wala seo alito afika sadaka. Bado na dishi kwa sahane. Hata jokwa chai si wate utumia majane. Squeezing rap me on my danda. Sili wala seo alito afika sadaka. Bado na dishi kwa sahane. Hata jokwa chai si wate utumia majane.
Tuanze joki royal boat. Jibe shugli hapa tupia nangi form. Usini uize mbona nmebalisha flow. Juni mechoka na kurap. Ishanza kunibone. Na dekjipungia pa store for future use. Tenko haizu ya kush. Na chapa safe na madush. Na brother kili yako ni vaka. Nkila kitu jeli hama. Supapa mechapa na pakongezwa kumkwa hago. Udende charge tire flash. Mini kaka nyari neza carry bizangu zote kwa charge. Tukaka sungura spoken word ndio luga. Si uongo marapadanda ndio amejaza kapuka. Na nmebeba brain ya instinct kwa kichwa. Mindio teacher, rapper genius. Kaya ni rapper day ya bash na plate ya kipo kajip. Ni great song, minu mbaki rapper jana keep it real.
Squeezing rap ni on my danda. Sili wala zio alito afika sadaka. Bado na dishi kwa sahane. Hata jokwa chai si wate utumia majane. Squeezing rap ni on my danda. Sili wala zio alito afika sadaka. Bado na dishi kwa sahane. Hata jokwa chai si wate utumia majane.
Si wate utumia majane.